ismaamulka Wajeer waxaa sanadahan dambe aad ugu soo badanaya kufsiga faruxumaynta iyo tacaddiga ka dhanka ah haweenka. Sanadkii la soo dhaafay ayay ahayd markii haweenay shandal ah la kufsaday, sidoo kale la dilay. Magaalada Habasweyne ee dhacda koonfurta ismaamulka Wajeer ayaa waxa ay dhowr dhalinyaro ah kufsi kula kaceen gabar yar, midaas oo xaaladeeda caafimaad hadda ay tahay mid aad u daran. Gabadhani ayaa waxaa lagula kacay kufsi iyo jirdil, taasoo ay ku sameeyeen dhowr dhalinyar ah oo ka soo jeeda magaalada Habasweyn. Raggii falkaasi geystay ayaanan ilaa iyo hadda laamaha amniga ay gacanta ku soo dhigin, iyadoo gabadha dhibanaha ahna xilligan loola cararay magaalada Nairobi si xaaladeeda caafimaad oo Wajeer wax looga qaban waayey halkaasi lagu soo dabiibo. Hooyada dhashay gabadhani ayaa xildhibaanka koonfurta ismaamulka Wajeer iyo wakiilka dumarka Wajeer ka codsatay inay laamaha amniga ku amraan in dadkii falkaasi geystay gacanta lagu soo dhigo. Waxa ayna hooyadani codsatay in sharciga la horkeeno raggii kufsiga iyo jirdilka u geystay gabadheeda oo hadda xaaladeedu ay ahayn mid wanaagsan.
Anaa dhalisaan la yeeray, dad magaalada degan baan saan yeeray gabadheeda, dadka isaga magaalada degnaa oo saan yeeray, dadka isaga hay ilmaha dhalay magaalada way nala joogeen. Habeenkii gabadha ay saan ay yeeraan waa loo sheegay dowladda, iyadana waa loo gudbay arrintii dowladda. Maanta intaad aan joogna afar, maanta anaa afar ah, waxay noogu qabatay ma jirto. Dadka dhalay hataa booqasho hataa kuma haysan, wax kale iska dhaaf. Dadka dhalay lacag inuu korbixinayna anaga oo ilmaha duurka sii galay leeyihiin ma ogiye. Dad maanta dad inuu noo soo qabta rabo ma aha. Ilmaha magaalada Wajeer ay ku sugan yihiin laba, ku kala meeshan wuxuu joogaa dhilmayale oo la dhaafin way. Marka dadka dhalay dowladda waxaan ka codsanaynaa inay wax iiga qabtaan. Dowladda raggan liisoo qabta, haddaa dadkan liisoo qabay aabihii dhalay inuu gudaha liisoo dhigaan ubaahanay anay gabadhan xaqeeda liisiyaan rabaa anay gabadha xaaladeeda ruuxaan jeenanaynin. Maalintii ay soo dhacday ilaa ilaankan biimadu hataa kama degayaan, jug uma yara, dhuunta wacunaha la qabtay wax gadaal uma laqaysa. Hata kaadi ruuxa ufadhiisanayn waay oo saan loo qaaday loo dhigaa, mar istaalka la geynaya saan loo qaaday, mar guriga saan lagu gelinaya sariirta lagu wada, wallaahi dhib ilaahay u dhaamahay. Marka dowladda waxaan leeyahay gabadhaan xaqeeda ha loo soo gudo, arrintaa inuu wax ka qaban karaan aan jecelnahay. Maxamed Cadow, waxaan rabaa inuu wax iiga qabto gabadha.
Soo waxaan leenahay baabetra taaska sida lagu heli kara kalix waxaa waaye waalidkooda la soo xareeya oo jeelaha la geliyo. Annaka reer Wajeer ah ayaa arrintaas ka xanuunsanno. Reer Wajeer South saan idinku moogan kamana filayn inaas dad dibiilyaal qarasiin soo soo gudbiyitakaasi baan keeni kartiina. She was supposed to fight this SGBV arrimaan camal inay la dagaalantahay mana ka hadash. Arrintan waa dhacday faallima jeexo. Waxaan ku leenahay inaas kor ka soo qaracdid dadka shaqada looga talagalay shaqadooda jaban ayaa ku burnina shaqada jifka ka count commander amar soo si count commissioner amar soo si oo ss ka boosin amar soo si laba biri ama 72 hours gudood nimankan gudaha la soo gelin macal uu maraystay qofkaas wakiil ka tabay gabadha saarayaan boqol kala qatar ah oo qatar ku sugan. Soomaali ma joogin magaalada ay joogtay tangeel la jirta ka warramaad qabla jiray jir tii abaas uu maal joogta saarayaan kuwa kale maxay ku sugan yihiin. Soo maxaa leena faadama jixow waxaas ka tahay mudan u tahay ama u tahay reeb representative bilcant iyo gabdha waxaan la leeyahay maxaa cadow arrintan dhulkaada ay ka dhacday waa arrin ceeb ah. Dadkii laamiya amniga gabadhan inay ilaaliyaan loogu talagalayna shaqadu way jabeen shan biri ka hor ay arrintan dhacday ilaa hadda wax dowladda gacanta soo qabatay malaha. Soo waxaan leenahay haddii aas madax u tahay gabadhan, haddii saaki gabadhan MP u tahay Maxamed Cadow ninkaasay OCS waxaan ka rabnaa oo u fadhinaa bay gabadhan saan yeelay ma keeni way ciddooda hoglabada waxaan noo hayaa malaha gabdhii kale qatar u sugan count commandant gabadha rag saan yeelaha keena.